Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kamultan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuwaan nutikuuf qaaduuti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixata hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa aangawoonni Soomaaliyaa kan Puntland lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 500 ol torbaan kana keessa magaalaa Bosaasoo keessatti to'achuun gara Itoophiyaatti akka deebifaman taasisuu isaanii. Gareen hidhattootaa inni M23 jedhamu kan Koongoo keessa baha biyyattii to'achuun isaa gabaafamee ture ammammoo gara kibba biyyattii to'achuutti deemaa jira jedhamuu fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Bafqaaduu Morodha.
Balaa xiyyaaraa as naannoo Waashingtan DC bakka buufata xiyyaaraa Reagan Naashinaalitti roobiidheen gaddaa halkan uumamee lubbuu namootaanii 67 galaafatee fi wanti sababa ta'e qoratamaa jiraachuun isaa ibsameera. Akka qorattoonni dhaabbilee adda addaa irraa walitti dhufanii balaa kana qorachaa jiranu ibsanitti meeshaan odeeffannoon keessatti argamuu fi black box yookaan saanduqa gurraacha jedhamu kan xiyyaara fe'isa nama American Airlines bishaan keessaa argamuu isaa beeksisaniiru. Boordiin nageenya geejjiba biyyaalessaa galmee balalii xiyyaarotaa lammaniitii fi sagalee bakka warreen xiyyaarota sana balalii sanuu keessa ta'anurraa dhaga'amaa turee fi waraabamee jiru walitti qabuudhaan dhimma balaa sanaa fi sababa ta'e addaan baasuudhaa fi hojjechaa akka jiranu ibsameera. Kamisa kaleessaa balaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan pirezidaantii Doonaald Tiraamp wanti balaa sanaaf sababa ta'e qacarii hojjettootaa irratti imaammata bara pirezidaantii Baraak Obaamaatii fi Joo Baayden tureedha jechuudhaan ragaa tokko malee qeeqanii seeraawwan akkaataa hojii bara bulchiinsa Baraak Obaamaa ture ajaja haqu dabarsuu isaanii beeksisaniiru. Doonaald Tiraamp waa'ee hojjettoota qataruu irratti haalli hunda hirmaachisaa ta'e akka jiraatuuf jecha madaalliin gadi bu'uu isaa qeeqanii jiru. Erga Tiraamp yaada kana kennanii booda kamisa kaleessaa miseensonni bakka bu'oota uummata saba gurraachaa irraa ta'anii balaa qaqqabe kanaa fi gadda isaanii ibsanii yaada Doonaald Tiraamp sanyii ilaalchisee kennan balaaleffatanii jiru. Balaa xiyyaaraa kanaan namoottan du'an keessaa miseensonni garee akaakuu ispoortii cabbii irratti taasifamu isa iskeeti jedhamu hedduun akka keessatti argamanu beekameera. Isaan keessaas lammiilee Raashaa kan ta'anii fi dorgommii iskeetii addunyaa kan mo'atanii turan abbaa warraatii fi haadha warraa kan ta'anii Ivgeniy Shishkovaatii fi Vadim Naamov akka ta'an mootummaan Raashaa beeksisee jira. Akkaataa reenfi lammiilee Raashaa gara biyya isaaniitti deebi'u mootummaan isaanii akka mijeessaa jiru Doonaald Tiraamp beeksisaniiru. Taphattoonni ispoortii iskeetii maatii isaanii wajjiniin turan barattoonni koleejii namoottan torba Adamoo irraa deebi'aa turan xiyyaara kana keessa kan turan yommuu ta'u kana malees lammiileen Chaayinaatii fi biyya Filippiin namoottan xiyyaara sana keessa turan keessatti akka argamanus beekameera. Balaan xiyyaaraa kun seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti erga bara 2001 xiyyaarri Ameerikaan Eerlaayins bakka Beel Haarboor jedhamu naannoo magaalaa Niiwoorkitti kufe namoottan 260 ta'an du'an yaasin isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera.
Gareen baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mootummaa aangoorra jiru waliin wal waraanaa jiru. Inni hidhattoota M23 jedhamee beekamu haleellaa isaa itti fufuudhaan gara kibba biyyattiitti adeemaa akka jiru gabaafame.
garen motumma Rwanda tin deggeramu fi MD23 jedame bekamu torban kana kesa magalabi yatti guddo kesa to ko kantae goma arkasala erga umfate bodam jimata harra halilla sa ittifufu danin gara magala kabumu bakabu fanniti yara warana motumma itti argamutin yaacha jiraachu sam jiraato tawabe fachudan maddiodu agence France Presse gabase jiram Terkampi fincil tahun ini tak sesaja jiranu ilal cisem. Odeh fannu amanama kabat cusa kan ibset abbani motum motagam tomani. Garin emi diddami sadin. Garama gala guddicam. Kuta bulcinsa kebu kantain. Bakubati safisan ni acca jiracu isani eru danin. Ake kacisa kenera. Lola Republiki Demokratoa Kongo kesati adema jiru kana ilal cisu danin. Ogantoni biyotan gurmu kipa Afrika. Kudaja yokan isa sadik jename bekamu jimata harra biya Zimbabwe magala harare kesati walgaya satama tasizani jirum. Walgayin biyotan kibba Afrika kuni kawama mem. Ergaloltonne biya Afrika kibba kudasadi baha Republiki Demokratawa Kongo kesati ajefamu nisani bekame boda. Garen biyotan kibba Afrika inni sadik jedame bekamu. Barakumala mabdiddami sadikase loltota biya Afrika kibba Malawi dafi Tanzania kesa. Nagenya baha Kongo kabachisu dafi walittibufaman. Kumala mabibasa galtan akari Republiki Demokratawa Kongo kesa kabu nebekama. United States, Gamtan Europa, China, Britain, France fi Republiki Demokratawa Kongo tifi Rwanda jasumma dani waliti fidu dafi yali gocha kanjirtu Angolan bi Rwanda akaloltota ishe Republiki Demokratawa Kongo ke sabaftu wamicha yesu nisanisi bekamera akada banni motumu tagamto mani jiakana kesa beksi setim Lola Republiki Demokratawa Kongo kesati tasifamaji ukanani. Sibiloni walaka milioni tilaka wa manukesani rabukani. Hankina nyatati fi bishani tini rakachajiru.
Kanurdo fajustan kun segala Amerika seganta afan ormoti. Kira seganta lihat yang harap kende fanetio muda berumbo anggauni Somalia kan Puntland lemile Ethiopia bakatota Sierra nala ibashani ol torban kanekesa magala bosaso kesa tuanna jala ol cutin ibashani ru tarkamfin lemile biya ala kanen Sierra nala nani cakesa senaniran ariu fulatama kanjuru yomutau kanen kabaman kunenis konkolata ratifamun gara Ethiopia ti ergamanirus Jala Mera, Gabasni Harum Marufin Kendai, Akatanu Tidiat. Anggawan Somalia Kampuntland bakatota sera nalunani cakesa senan iran tuanna jala olcha kanjiran yomudaw. Baya nisani selamile Ethiopiati. Kunis tasifama kanjirubal inan magala bosaso kesat kan bakatoni karayaman rangara Saud Arabiati cewu akka hula imalati tifayadaman. Televizyon ninano Puntland akka gabaset. Lamile Ethiopiati ibota lakaman bosaso kesatu atamun gara Ethiopiati takadegu faman tasifamera. Tarkamfiwan kunis kan fulatame yoro Puntland nanich. Gama baha kesat gare Islamic State walin wal warana jirtu tiyomu taw. Torbandar be angawni Puntland akadeksani ti bufata gare shoro kesa ISIS gara al-miskad satur masale jalam tuachu ifom saniru. Angawni Puntland gafa amajidig demishan darbe kana misensi gare ISIS magala bosaso kesat o insara wachu foso jiru ad jesu sani ifsani kana hordofe lamile biyota ala saddet. Bron kabamusi form saniru. Namun ila mile biya alatu ataman kunenis nama gare shorur kesa ISIS kan humna nagenyan tarkanfin rattifur atame ajjefa mewalin hit atakabu jalamaniti. Kanidro hogantoni Puntland akka gabasanit ila mile biya mani fi Ethiopia gare ISIS kesat misensumman hirmacha kajiranda. Kan hordofes Puntland ila mile biyo taala kanen seherana la garana nichat senaniran akka bafaman ajajadabar state akka ajajadar betis ila mile biya ala kanen waraka enyuma yokan nama isambe ku Yesu hindandeny hoji akanargan manis akaitin krefamne bilen telecommunicationi nama waraka enyumesa hinkamnet bilbila stay sarara bilbila akka hingurgure kanjalula bakaton lamile biyota ala kanen bosaso kesetti to atamanijran sagale amerika saganta afan somali akka himanit garbi yesanit debiu barbadu
assalamu alaikum Mijir talimi, mijal lawan galu, Rabbi lagaan nu agalchu.
Amin.
Rabbi lagaan nu agalchu.
Amin.
Ibsa Qamar Harargee ra gara Puntland seenu kanime. Himalaysa gara Saudi Arabia ti taisuf mallaqa kaffale akka jirus kanimu warra amma gara Ethiopia ta kade bifamani fto atamani jiran keesati.
Makangiya Ibsa Qamar injedama Harargee ra ndufe Tariban de majeti mallaqa baserufe amma ba kasudim demu barbaade amma hidame kharanjira hidame din kara guyo meke midame ida khese ture amma garu hare Ethiopia biyeti angalu barbaada orame angalu barbaada
bakatoni kunnen hoji barbaachaf gara Saudi Arabia ti demu akajran kanipsan hala amma ke sajranin gara Ethiopia ti debiu ran kana fefilanno akayin kamnes dubbatu
an magang yelami Muhammadi makittiyar grasudi denne yana amagaru Ethiopia galu barbaana ana afu rakko guddonu rage wante tifjecha Ethiopia galu barbaana rabbi Ethiopia naga nu agalchu khambi elandu mujira nawa meqa bielandu mujira nawa meqa rakachu jira Ethiopia rabbi naga nu agalchu ne duai figoru jira
lemile Ethiopia na latis lemile Yemen bosaso ke setitu atamani akajiran Khalid Ali Rogesifi bakata lemi Yemeni kante Himera torbandar be Puntland ke set lemile Ethiopia jefamani rujel amun tore media hawasa ratti matan famature policin Puntland sobala jelera tate wontiti kon daga walit darbachun faturera garu to annajala olfa meras jelera gabasni kan Harun Maarufi
Aye saganta kenya tianu nimmo rohinsa volcano nano afarke satti finanno oromia ana fantale tumamen namoni heddun qesanira bukaniru dohinsichi kirkira lafa umatref jirunis sochin isa anga magalafin finnet daga hamaturera gabasan sagale america galmo david qaman bakka dohinsi kunitti umamet imalun gabasa kanture wantota arga ture nuttihimu lafkalatti tin torarra targama Galatomi galmo gabasota heddu hordoftota kenya branga unke niyada tama garu wantonni atinanno sanatti ijaan argite hala namummatin gafalal to kamittin ibsam
yele ye galatomi ku ga nambu samete sa kinsa kirela patan inda tajur ana gurmi shawaba tihi da bimu afakin samunanno awashan bambi tihi duleka nan gira nantan narge nannu su hitu hindu barotala batu walik barga imigurai da garbo sanjira mukhan nanna baka jiru di gara bintali ka nannu rumiya sa pangu buja jeru inda kini anno kena gibibu bayi tas gibbani di gaka chil sa nabu tosu nabi wansi brintenju nabu bati lakini tazbe bimu sa akache tazbe bina na ulo maan wakkan bambi ero argi ka kishma yu nannu sa ee beratuta beraka ikan bambi jimin bawati yu zahan bambi lakasan sandarbu lekin malu khanambu la masin gafa sandir ko milarani koi ta kagalu nayran jeni ke ma bintu la na ti ni gadi chotan ba wate na gadi ni nam tan lagne wa jira tu si le bishalla ka ke pani mit ba ke ye indian ke ka na ni gam ni ti bishalla ka na le ma ke ka na ka mit ba ke ka le gam ga tan ni bishalla ka ten ke ta ba ta ni le ni 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 ni
haalli bilbila kee qulqullinisaa baay'ee in dhagaamu galmo sagaleeni haalli gargaarsa namoomaa'o namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaaniiran maal jedhu maal dubbiste fuula namootaarraa yookaan immoo namoonni kamera fuldura dabachu infene le mal settimani ruwan wan ode fatte kabda
e yo territorio kabda ndagama no biko ku
amman ndagama
to ye asarati ke ma yuga motman ke yalai to ta sakana ndaga ye security na bolu kuno ta bikama ode na ando lan ka dankan ke sa na no far na no mara ti na no ro ya ran bu ka u yadde du kan mu ga ba ke du ba ke tu re du ta gerbali ega nanba farfisa kanin janne kena misale ke sabere ne arbi jira chini jira ku shanda ma ole ka ke san jira du kan arbi tin kira ega ere biris tin mo ta kana ori de bin chota ori de bin chomi no bakal ku ta ni jira chin mandan ke san
bila amma sanar da ban kuri na faballa da ranar shirin da ranar sabbi din nan ro yana na hake san an dole ne ki kuma na to ko gumi da shan da kana zai gari kan ba ya kaje na ji kan dan da kuma gargasta ne ma ya sa kin mun mutum na garin da su shi na mun yi da ne su da biro to wan kai da shi ga da san da da ta tin da kan san na ka sai ru san
bakki taten kun tite olla a kasumas kan ana fantalle godina shawa bahas dange sula ana fantalle kan godina shawa bahana no oromia kesatto rakoni lakapsi se hinjuru wante argite maltu jara yokan wante leges
ko itesma yu ana fantalle kesatti kaunsi inkirkirala fa ite tare kun da kasu da gidi kun da fantalle ti kuma wata sai wonde yi ga makana da jirani da ana fantalle kesan go ta ko na gidi bi su ya le su na mi san kesu ma da kina rapone ne ya kan kai data ga da kai arne tura da misu mu je na mun ti da kan ne idan do ta shari ke ka idan ka ni muka ne ka jira mutum ne ito ne itesma yu hodi dia a fara da idan makara ke magalan kara tacce da magalan kara ce sabito kulama gidi da gidi da furen magalan kara da san da liki da yi fi da kan shi har dan tu kesu ma yuga fa tirkiri na halkun da ke da gidu magalan tika kara ce to da yin rakan gidu da rafa da mai rawan ta har fakka to kan nilo kana shi jira kun ga kan tanga fardu da yi su da ke kan jiran kesu ma jira kun da kara su da tuma ke kan jiran da kan tayi su sanin kana kan gani hadi ka dirki da samu da ba su ga idan ni da ni ne sai sun da mutum da yake ana kan kan ke sabbi kesu ma jira da ke ta an ba ne ana kan kan ne mun kun ga kin da mamu ne ke san zuwa kan kan jiran ne ran turin da ba sa kin ke sabbi
to le gafi ko itanu ni galmo ogumma sa akatin kamne ni be kama garu akanamati gafalaltu hali ho asa malmal garafu durati wan dabatu fakkata mo mal malargite
da wanti ko erde je sitin da ti kulbana da ga ta ti ni da ka ti jiri nan ne kana da ga fa da lu garu sun sala yi kana lamang gidu ga fa ya ji te ila antu ke ma lamun ka kinya ti yeron da ka ci da ji ne da ka dan to da ka shan ho kan sun bun kan da in ta ne ne sana ga fa a ci re ye warna ne sana jin ku da dewa ra ba tu ratti bonda si wa ke ta to ye ki ba tu di wara bi ti di ba ti ni mo boli da i ta ne de ku kai sarati ba kana fi a ya sai ga da lalbi wanda ke yi tuwan ka ga bai da bate yi tuwan ka ka to di amma ka raja fa lan tai ga darbe ne ga ke garin do sati di fantalle ko yi fa fulle wani ti kan san jira ni baka ce yo kan mo kin da ni san san di di man ni ji mu ya bu ya dan da ban da ka ti kan mu rafan ni ta a cikin ito tre ni kan si da gam le rola musabi kana ta gaddi sarra falantu ta gaddi sarra wan irade de sarra ga falantu wan ne ti da ba de hafu mutun da takwa wan tan da gaddi
galmo dawit gabasan sagale america adama ra ifsa nuke ni tef gudagone singalate fanna ulfan kobbi kenya tiyanu nimmo president donald trump karora dinagde united states wdaf qabaten guranala tok isabori rajal qabeje chula meshale mexico fi canada rat tarifa yokan qarata dabala jeleme egama meshale worra kamiratti dabalin kun tasifa makanje duratti addat wambe kamijrachu batulle hayoni dinagde abotin qabenya fi fayadamtonni iba akami akasanratti qabatu bekuf yalajru gabasan sagale america jani fernandez new york ra gabasa erge akatantliyat united states michote ishe idle dunya tin kara haqa hinqamnen kesumme framte tikanjal president donald trump humna dinagde biyetti jijiru humna gutu fayedamuf qopi tawusas dubbatera tarif niyokan qaratn biyekenya ni duromsa president ichi akajelet biyi kamiyu kan yade kana fallesu
bakatto ta seera qabeessa hin taane fi daldala qorichoota sammuu namaa adoochanii ittisuuf yookaan kanneen madaala United States kan hin eegne taarifni yookaan qaraxni irratti dabalama jechuun dorseera. Ogeeyyiin diinagdee immoo taarifni yookaan qaraxni haala kamiin United States irrattis ta'e fayyadamtoota irratti dhiibbaa uumuu isaa irratti miira wal makaa qabu. James Galbraith University Texas Austinitti barsiisaa fi ogeessa diinagdeeti.
A tariff strategy can be implemented in such a way.
Tarsimoon taarifaa yookaan qaraxa bal'inaan biyya keessaan alatti akka socho'u taasisuun hojiirra oolchuun ni danda'ama. Akka yaada ogeessa diinagdee Jeemsitti tarsimoon taarifaa yookaan qaraxa Tiraamp hojiiwwan gara indastirii Yuunaayitid Isteetsitti akka dhufaniif gargaara. Kunis meeshaaleen alarraa galan qaalii akka ta'an taasisuun meeshaaleen biyya keessatti oomishaman akka jabaatan taasisa kan jedhudha. Ogeessonni diinagdee kaan immoo taarifni yookaan qaraxni humna diinagdee ni hir'isaa jedhu. Edmond Barisha Yuunivarsiitii New Jersey kutaa Mantikilaritti gargaaraa piroofeesaraa fi ogeessa diinagdee kan ta'e akkas jedha.
In the long run, tariffs will produce more uncertainty.
Dabaliin qaraxaa yookaan taarifaa adeemsa yeroo dheeraa keessa wantoota hin eegamne uumuu mala. Karaa biizinasiin yommuu ilaalamu abbootiin qabeenyaa amma yookaan gara fuula duraatti taarifni yookaan qaraxni irra waan kaa'amuuf biyya keessatti investi gochuu hin barbaadan. Tiraamp aangoo fudhate guyyaa jalqabaatti yaada isaa ibseen guraan dhala tokkorraa kaasee meeshaalee Meeksikoo fi Kaanaadaarraa dhufan irratti taarifa yookaan qaraxa 25% akka dabaludha. Torban darbe kanas haala wal fakkaatuun Kolombiyaa irratti akka dabalu doorsisus boodarra immoo duubatti deebiseera. Qeeqxonni akka akeekachiisaa jiranitti immoo daballiin qaraxaa yookaan taarifaa kun kallattiin maatii Ameerikaanotaa fi abbootii qabeenyaa irratti dhiibbaa geessa kan jedhu yommuu ta'u meeshaalee shaqaxaa, uffataa fi buna kanneen guyyuun namoonni fayyadaman irratti gatiin dabaluu mala kan jedhudha. Gara waggoota 150-160 Kolombiyaa keessatti buna oomishaa turreerra. Gara waggoota 80 kan dhiyaatu qonnaa mataa keenyaa kan maatii keenyaa qabna. Jonathan Echeverry abbaan qabeenyaa dhaabbata buna Pepper Pillen kan New Yorkiin ala jiru Tiraamp oomishaalee Kolombiyaa irratti qaraxa nan dabala jechuu isaa irraa sodaa akka qabu ibsuun innis maamiltoota isaa irratti gatii dabaluuf akka dirqamu hima.
Right now we're actually in a bit of a coffee crisis.
Yeroo ammaa dhugumatti rakkoo keessa jirra. Waggoota 50 keessatti gatiin gurgurtaa bunaa yeroo dabalee jiruttidha. Kanarratti immoo taarifa 25% yookaan 50 kan dabalamu yoo ta'e immoo ittuu gatiin ol ka'uu mala. Kanneen daballii qaraxaaf falman immoo dhiibbaan isaa yeroo hunda fayyadamtoota qofaarratti mitii jalu. Kuni ta'uu danda'a. Garuu yeroo hunda ta'uu dhiisuu mala. Yaanni dhiyeessitoota biyyoota alaas maal akka ta'e gaafatamuu qaba. Akkasumas haala tokko tokko keessatti bu'aa argatan hir'isuu fi qooda gabaa isaanii eeguuf yaaluun deebbii kennuu danda'u. Yeroo daballiin qaraxaa yookaan taarifaa meeshaalee Meeksikoo fi Kaanaadaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti galan irratti taasifama jedhamee eegamu kanatti lammiileen Ameerikaa hojii biizinasiiwwan isaanii fi wantoota guyyuun fayyadamaniif kaffaltiiwwan kaffalan irratti daballiin taasifamuun dhiibbaa isaan irratti fiduu maluuf of qopheessaa jiruu jala. Gabaasni Jaanii Fernaandez New York irraa sagalee Ameerikaaf erge.
Somaaliyaa kutaa Puntland keessatti kan maandheeffatee jiru garee shororkeessitoota Islaamik Steets isa IS jedhamee beekamu irratti humnoonni nageenyaa kutaa Puntland tarkaanfii fudhachaa jiru. Lola kuticha keessatti garee IS wajjin taasifamaa jiruu fi haala garee sanaa ilaalchisee gabaasan sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa Haruun Maaruuf qondaala waraanaa mootummaa Somaaliyaa duraanii Birgaadar Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheek waliin marii taasisee jira. Gabaasa marii kanarratti qophaa'e Bafqaaduu Morodaa akkatti dhiyeessa.
Tokko ta'uu fi humnoonni nageenyaa naannoo Somaaliyaa kutaa Puntlaandiin bakka gareen hidhattoota IS yookaan Islaamik Isteetiin itti dhokatan keessatti gadi fageenyaanii tarkaanfachaa turani. Dhuma torban darbee yeroo humnoonni naannichaa garee finciltoota bakka magaala guddicha kuticha Bosaasuu irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetirii 150 fagaatee argamuu fi Turmaaseel jedhamu irraa buqqisanii jiru. Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekii hanga yeroo dhiyootti ajaja waraana addaa Somaaliyaa kan ture turanifin nanno kei sanisti halilla kana hordofa kan turanin turmasali kabamunisa dandi diesi guddawanta efi islamic state efi mitta gudda akata e himani
and this is where they were coordinating
kun bakajerra lela droni da badate alela tikinde sa puntland retra wacha turanida nyata sani da badate kallati esi hitargecha turanida bakasana dunfachun humnota puntland if bua tarsimo kataida
jalan lola turmasal kanarratti garewan lammanum midan ragaira amma amati lola tasifame kesam isajaba akata e ifsanim brigadier general ahmed abdullahi sheikh
there has been almost daily fighting
lolichi guya guya dan ture garen shoror kesota yero amma alella droni ballina tifayeda majira humna puntlandira alella kanan midan ragaira garu torbanella manda brangana kesatti foya insa gari agarsi sudan bakka wane duk abachu dandaniru yero amma ana kandala kesatti kalolita siba majiru bakki kun bakka gudda bakka indesati humno tanku ticha ulantum marga chajiru
garu bufatalen gurguddon gare kanam ammalle hinto atamne amma yunan no wani gandad ahadar kesatti akka argamanu kan ibsani general ahmed abdullahi sheikh umnonni puntlandim somara madana torban afur boda jalqaba munduram gare islamic state ratti injifannu warana argachu dandau jechudani ibsaniru
this operation was planned very well
duli chakka garit ka karor fame akka garit ka koppaida sochin ture wana dati hawasana nora degersa gudda kan kabuda sun wan baye barbaachi sada finchil tota lammi lebi ya adar gunimmo warana fiste degersa wasati kumacha gudda godera wan garo jicha akka jiran himun barbada sunis abdi qabesa na tasifera bufata moraf bakka jejeta simo sani qabachu yo dandame mallasto injifannoti
united states umnotan nagenya somalia gargara turte umma addada najedamu bakka addadatti lenji sudan garewan islamic state fi al shabab ratim halilla dronisi rawacha turte mudde diddamiya furi barakuma lama diddamiya furi halilla rawattenin ogantota olano al shabab kesa tokko kantae mahammad miri ajjesun danda ameram general ahmed abdullahi sheki matanisani ajajota warana united states lenji famanin amadi aful banadar be hoji isani di sanittin ajaja dula warana adda turani waran united states kallatti dani akka warana lafo irratti himir mannesi ibsaniru
I believe they would like to support as well
gargarsa tasito akka barbadan namana humno tam puntland mata sanitin wan gari ojechajiru lamilen somale dimmanageñe sanirratti akko fi saniti dimmamana mantaci manqaba united states dudduban wan edudan gargaru ni dandesi
amaji barakuma lamafi digdami tokko bulchinsi donald trump inni duram loltoni united states akka somalia gallakisani bahan sisani hanga onni somalia tokko tokko ammasi halidi sani bau jirachu mala yaddo jedu qabu general abdullahi sheki wan wanti alastae debi eni dabala majedu ratti shakki qabu
we have seen
United States kesatti tiye fannu farashor ke summara garador gommi humna guddaati jijjira tiye fannu yomuta zan arginera barbaachi summan oji farashor ke summa akkan dagatamne nanamana shor ke summan yaddo nagenye somalia sabuddada rakona anno sanaf kana dunyatinde kana fu tiye fannan shor ke sotaratta sifamu qabu e sayu daqun qabu
abdi hasan huseni yokini abdi yare hogana umna policy kuta puntlandi durati lolligare shoror kesito tam islamic state yokan daashi jedame wara murati tasifamu nagenya somalia gamfa africa tv walakesa bahati tv barbachisa akatae dubbatani lolichisi yero era dafim kanitifufu dandau akatae himanirum abdi yare nidakakabu dandau tilmamu rakisa akatae dubbatani finciltonni akaku lolam isagurella jedamu wanfaye damanufim bakka tokko dabbatani hillolanu kunisi yero warana dere sudafim akkamalu ibsanim garin finciltota misen sota kuma tokko kofi ibalamam amma kuma tokkofi ibajata ukabum gara almado jedamu kesattin bolla qotate nyata fi meshale warana akka kusata jiru kan ibsani abdiyare garin suni ammayu jaba akkata himani amma mati hunnai midamme akka
Aye, segala Amerika seganta afan orang mau one hundred tani gudda gune singgalat itu fana kopi lekanya reti ada yo kabar fana kosumas. Ode fana nubrangga udah karator masteriti one Kenya nubrangga udan desu kosumesan hapa an mencukup tadu kopi lekanya gula lutin namu dandi karator media le ham tamsa sutin mo tegas tegamme kosumas produser lekanya. Nugu sutamre ogeso ke studio marawalin tahun kopi lekanya hara asumarat golamna alkangari.